Studio Kalangu eden godi yande joyin witerminta sapo joy habaruji e fulfulde kor janyalle ma sumana amadu janganta habaruji fulfulde sembe habaruji me hande haltna do filla nyalande hande itanaande sukabe rewbe famarbe sembe labudo mo wala ko darnto dum kamono sukabe rewbe dum wonno koro ko tuga do mudu nyalande en nanana dum warde leedi men isha non nar fila ko dart nangetebe gam batte hirse dum du konna ko wato ko dum itele duniyaru kandu batumu dum wadama en nanan kandu konan ko no e mudum yewtar men pinno ande studio kalanguna hala hala fa wara jondu konda ni har fila ko darto nyalande en dan ko darto sukabe rewbe jonde mudum en e ko no beydo dum wonno ko en je kawje do fila ko darto yaadu yes mabbe hal to ko janyalle mo Ousmane Amadou janganta habaruji di e fulfulde e do lawol goto gol gande do nyalande waddi ko biteddo nana firdausi tanimun lati do kany o JCSP biete no dor o wi o mo nodda yaade ko to ko tawe lamu leedi jeewa mabbita lekkoliji tawa ndir region mo telebere mabbanaade gam batte rafi denagu heba sukabe rewbe keba nja lekkol sebe jangi be keba be nata e kojol dabareji kanyum e adiji ko watte ndir leedi.
Un programme a été initié par Plan International Niger qui est
Sigilogo Plan International Niger Singi Kansukab Rebe Sigile Indrado Jol Take Over de sigilo ominati no kure gartiro potol chaka himbe leydi mineni belum nyaminde no o mi fami du ko goddol gollel iri gal hoya seni tintinkinaku e hekkude horol gum ko ta tukabe e jehi lekkol baduni bo rafa keddoro hakkilo fukkinno na tawa de chakantaraji mabbe men mili bo tukabe rebe no kani jangal nokkol gandon en furdirta un hokkobe lawo wortude barki hunnuko mabbe har ko yarata yadi yes leydi genfu e burna mabbe undu sabi mido wata damin e pelle belliroji sarode ame rindab ame ballira heba hakki sukabe rebe burtu to henno fu fere duro golle chaka rebe irorbe acci de leddi Niger heba noddo fu sa amun hokko ko wada do labi ardangal lumaku
e pol avoir les mêmes social économique et politique
non wontire mbietedo Paul Jensou Fagnon latir kawondo inde plan international mo Niger o hali o wi gollal ko be ngadi hande sappo e go lewru octobre enda o wi holli wiide ke rewbe no mbaawi laataade horeebe e dawra nokkuje mudun en e do fi golle mu en faaya yeso dum wonno ko haalande faar joni bandeme Adama Dawachi wakkati nyalande en dambe ngom ngada golle mudum.
Nous avons vu que effectivement les filles peuvent être
mingi ko sukabe rewbe no baawi hokkede ardangal der leedi gam misali sedda mo mingi suka debbo o har ko darata gartirol potal chaka himbe leedi heji wala fudu to wofi har ko darata to tokkire fu ko narral hebu hanono arrido filla gartirol narral chaka himbe leedi Niger haliri wodi sanne sadornam dan o durwi musalmu hebo o no waawi laataade goddum fere jungum ko hana sadormaji sukabe rewbe tan gam sadormaji chaka himbe no kewi denne no wodi sanne chukabe rewbe acce ekkito irgollal gal no wodi du suka yaha lokkol gan hore mu firtu batu nyaloma ittahum sappo e go lewru octobre fu no hani non wade wakkati fu der burna himbe hana seni sappo e go on wari denne neddo fu no hani tittinkino wallira
le monde est appelé à apporter sa pierre à l'édifice.
Horejo fawar jondu konda ni hono gomnanti leydi Ethiopie miteddo Abiy Ahmed kandu konda hebi hono barjaari mawndi duniyar do filla jonde jam e tewtugol du konda jonde jam wada nene ne kay kanko du nyande o naati lam makko enda ni kanko horejo gomnanti leydi Ethiopie enda gollal not ko tawe jam e se heji hakkune himbe kanyum woni ko on mo golla yorno faande AFP hono hokkobe habaru be leydi France haaliri nene ne kay galdo dokkal du kono ko hokkana ni woni gam batte alle faawar jondu kono ni o netno enda gonno wadda ballaga no golla sanne sanne e do fi on enda gam batte fa hande du kono duniyaru jonde jam wada dum wonno ko faawar jondu kono ni ko andinore wotarnde enda andini e do fila ko dar bibbe leydi Afrique nonni faande le habaruji no tawa du konda ni hara jooda kalen ko wada dum du kondan do filla ko darto accu tuggol na ittugol ko himbe nangete gam hirse ɗum woni joomu nange kasu gan hirseede ɗum du konda ni leydi men Niger no woodi himɓe darniɓe ɗum duniya du konda fuu waɗi batu majjum ɗo enɗan galle ñeme du konda ni hono to wiyete CCFN ɗum wonno suudu hono France fina tawa to won to batu majjum waɗa waddi ko fawari joni du konda ni hono mbiyeteɗo Garba hono mbiyeteɗo ni jokkayi ano Garba Ilu Al-Mustapha latir kam won dekotoɗo e kawjiɗo dental hono fande pelle leydi Niger ƴewje durduggol e majjum haalani bandimin hono mbiyeteɗo Mariama Diallo kenda.
Les débats ont prouvé que
ba ko talki la morde leydi ni holli ko nanganede do yonki mu en itama dum hadayi wakati fu jiji en tokkite wadde dum ko min buri jogitaade do mu woni durwi diggol en nanganede do yonki mu en wana yo fude bobbe bombe no jilo to jidi funum no faabaade yonki farfilla dinaji din do Sheikh Barham lati do kawoni horejo joda kalen chaka ardibe dinaji der Niger o famini ko dina wi do nanganede do yonki mu en orejo fedde jinganobe hakkeji bibbe adamaabe on du min kettinake nonimbe nogayo nanga do yonkiji mu en nogayo e nayo nanga kerol sabbungoji mu en dum metti min du sane dum du so iti gada leydi meden Niger kenga min jey to garuwal kasungal nyamay min tawi nimbe tato nanga do yonkiji mu en nde do woni arande ko min tawi debbo no tawa der ma
pour la première fois il y a une femme
na wantiri faande ndedo andinordu konnan ko watto himbe tato kanyu won ko mayi sappo e jeenayi ndu barmi faawari jondu konna sappo e ndu konnam barmi hono barmi mawde sanne dum wadana ele bonande lawol ko wadi jamma hanke on endan hon dum du konna wadi e de wurbe tengo hono cerasa wonana hadde birnin konni hono yerno faande bandimi ta tonda haldir o wi hono bonanda mobel ngel du konna mobel hono karno enda mo al-Izza kanyu won ko yesandoy e himbe ben endan nonni faande le habaruji ɗi no tawa du konda ni hono boste kañu e to ko wiyete Facebook fu wonnana e do filla ko dartu internet on enda e kulle ko ƴewete kamɓe du konda e gonɓe gaɗa fawar joni jahangal e fawar joni du tindi e dow fi gollal mabɓe ngal enda ɗum du konda ɓe gaɗi ɗum ɗo enda ele ñeme gallu ñeme ɗo enda heɓa himɓe keɓa naata e majji sanne hande noon ko ɗum fuɗɗa ko ɗum fuɗɗa du konda mbiyeteɗo Olivia Nioga latiɗo kañu on enda hono woni kawjiɗo fil hoggol habaruji hono fedde haalo e fransire led afrique o holli wiide ke ɗum ɗo nafan yaade himɓe gam batte wakkati ɓe jiɗɓe tewtol mabɓe naade konna yaadu mabɓe yeeso ɗum ko haalni bandimi Moussa Hassan
no guende ekkittinol komay ga anta sukaɓe ummatore e jonɗe compagnie je potore e keɓa no ɓe gollidi dow gollitirɗe jamani e wadde lumako mabɓe domu gam konni himɓe fu anni ɗo ennede leydi Niger ɗuɗo limoɓeɓe fu janggan amma ko hisa dara ley Niger sukaɓe ummatore ɓuuri ɗuɗde gollidirde e internet ndenne en saabi komin ƴami jonɗe campagnie ji en keɓa kawra gollirda dow internet e wadde lumako muɗen jilaki jiide galluji tati men cingili ɗum ñamey maradi e zender un dudde dow fidla lumako e ekkitinno jonɗe campagnie ji fotore jendeji ekkitino sappo wattede gallude e lumtumi nder ɓalum dumno
ko watto milliarduji sappo e nayi ceede amérique mbiyete dollar kañum woni ko fedde hawjinde durduggol e sida ñaw sida nonni e ɗoyru mawdu kañum e fande jonte paɓɓe hono wattana gam batte Allah heɓa waɗa gollal ngal enda ɗum wonno ko Emmanuel Macron latiɗo horde leydi France haali e ley batu jeegom gaɗaɗo e dow filla kan endan ɗum du konda gam batte Allah ƴewde laabi ɗin enda yerno France 24 kañum won ko wurtini habaru o enda wiide konɗan ɗe ceede wattete ɗe duɓinaɗi ɗi e noga ya duɓinaɗi ɗi e noga e ɗiɗi caggal majjum du konda ni hore leydi Niger tawa to enda ele batu on kandu haali ley batu on o wi leydi Niger waddan ballaga muɗum hono ko wattu ndene ne kay du konna million mumɓo dollar on enda o wi himɓe fuuno andi leyɗe gonɗe le Sahel kañu e heedoyde Lac Tchad no woodi bayil tan ɗe gaɗɗe no woodi du konna ni kullantereje kulɗina har filla ko darto hono murtereji kañu e ɓiɗɗan bonɗa ko e fellu fellu ko wonno waɗnder leyɗen enda haɗo leyɗen enda ndenne nde kay cellal heƴana ɗum en wajibi sana cellal ngal tefe ɗum wonno ko Sahel dimanche hono hokkoɓe habaruɓe leydi Niger wurtini nonni faware joni du konda ni hono batu goɗɗo du kondan waɗama ton ɗo janguire mawni université addu mumini jofuɗo enda galle ñeme hono hande sappo e go lewru octobre ndu enda o du konda interama Erasmus kandu kwanda yetnani hono ne watu ko tawi kulle gadama fa wodi ina european ka won dental led europe kanyu won ko waddi ballaga mu der majjum kanyu e biro jodani leedi france do enna nyemen nene ne kaydu kon nan dum du habarno lati do kambe jaati won ko wurtin dum illu jena leur octobre be bi batu on wadam nene ne kaydu dum kon na sigila non lati do gadnaado gam batte alle e fawar joni wadda ballaga mu dum yaade e wallu tugol hono himbeje hokkude dum en habaruji habardu kon nan lato e do himbe fulati binati endan famtinono golde mbaw yarre heba nafakaji hono faane sigil on endan yorno andinorde timminiroyi non ni faande ele habaruji di no tawadu kon nan nyalande do du itanande filako darto silman ele leedi meden niger do nan biende ko le duniyar fu do endan leedi men niger do batu majjum wadama dum du kon nan ni ta amadu kon nan gado silman mo leedi men niger biter ramatu keita kanyu won ko ardi batu kon no hawti dadu kon e wambe leyi hono fedwetende fe passi la tibe kambe men enda be wado be silman no enda be leedi men afrika warbe hawri nene ne kaydu kon o haali ne wonno silman wonno yara be ngada ena batudu kon nan ccf en do nan gallu nyemey nene ko kanko ramatu keeto o haali wakkati ko jalla maryama kenda landimo koro hawri nende
depuis la création
illa ko fadde feesi singa kung fu e ko nyalom aya itta gangolle silman wala gal o haali goddo na siri botu nyalomo don nyanya minati fedde feesi de demen pudde hawrude na mobo ko golla fu men puddi gollude do tarihi ame ne qawto nade ko men kani jinganaaje illa men paamuno ko nyalomo on don mi idenno hitani fu na hani men keba ko men gadi gam fodude hakkiloji himbe har ko dar taftisilma leda afrika hikka mi wi'i men joddina botu nyalomo ittanaado silma leda afrika der duniyaru fu ko watta sappo e goddo leru october fu botu guwade himbe kawra e of silma do de afrika gam fu e tawabe leda yas afrika nokku fu himbe dara naga ira botu
gère sa journée comme il veut
kettine sigilaji studio kalango kadi to tawade der duniyaru do facebook studio kalango
facebook studio kalango
no welcome sanne mi do feccide dum
non yewtal men pinna hande dartina filla hono yaadu yeso sukalu nde wewi ama wadi sanne nder leedi meden Niger do enda le djubi cakati di dum wonno ko goto gondo le ONG woni fedde woni jonde hono wetene new challenge haali lati du kona woni durwana darnade sukalu nde woni ko enda jita hakkeji mudum en do lawol goto gol waddi ko nyalande ittanande endan ittama tugama do sukabe rewbe sembe labudo mo wala ko way darnde dum dum wonno ko fawar jondu konda ni Abdullahi on biete jokay Khadijatu Abdullahi idani laati do kanyum woni ko on faande yewtani en do filla ka en dan yewtande do kanko en Nafisa Adamu Sir fo wadi kam on yewtare men pindino
dans toutes les décisions aujourd'hui
kawride adullabi fu filla tukabe rewbe no gadi der misali har ko darata cellal himbe jande lokkol hokude himbe gollal cingol campagne na gollirde horemu denne yettore Allah hande filla tukabe rewbe wala no yeggitane idum wada filla hokkude tukabe rewbe sembe ummade daranade horemu idum firta kowe saarobe gatta tukabe rewbe mu en lokkol der kawride idum yewtino laabi no wadi ko tukabe rewbe jangobe accama janga timmina jangjeedi mu en idum yewtinedo no wadi ko saarobe acci dewnunul tukabe mu en illa be jonay de gonga do der leedi Niger tukabe rewbe no he wallirede
dum e waddi baylaka
disons d'abord que c'est la volonté
arande wattude horemu ko tawa handen der berde tukabe rewbe ko e mabbe pini wala fumu hidi acci gada seyni de tilsi misali tukabe rewbe haalobe nani der pelle jinganoje hakke rewbe kamfu e tukabe rewbe bandirare mu en tukabe rewbe be yami labi cinge ibe gatta do daade yaade e ardibe leedi pelle balliroje himbe ko be gii wada ko onyi fu ibe kala gandu mo ine
dum e gatton ko jinganaade hakke sukaabe rewbe do der leedi Niger
c'est vraiment l'éducation
jonde lokol e pirtol ko e mabbe gande en darini tawabe der kubeje kam en ka kebol habaru no hoyna dum e kam fu e nyawto amma tawabe der ladde ton kan en kaja pirtol hore be ballire sannedu ganno hani be anda hakke mabbe ko watta be bawa jinganaade ko e mabbe
dum e woni haajuji sukaabe rewbe kubeje iladde leedi Niger fu hanne
miden gatta daade yaade e gomnati e pelle balliroje ko watta mosala sadolor maaji mabbe hebo misali der batu joda kale sukabe roobe haalobe nani min kawri sukabe rewbe min gadani be filla golle amen miden ikintina wobbe du golle jungo min pirti ko e warbe to hawrinide ko watta kambe du be jehi be pirtoyi ko e bandira e mabbe ton der redu leedi miden gatta dudane e gomnati durwa to filla sukabe rewbe yeggitane der ado labi yaadu yeso leedi heba sukabe rewbe du kebagal gadata
edo filla sukabe rewbe nyalande ittande won ko hande habaru fulfultili sembi assalamu alaikum balen to jamwali.